Go latelela dipalopalo tse di rebotsweng ke tona ya sepodisi Rebeka Tsele gore mo bekeng ya ntlha ya lockdown go begilwe dikgetse di ka nna 2300 tsa tshotlakako ya bong, gender-based violence. Mme re le DA mo Bokone Bophirima, re ikalela gompieno go romelela mokhuduthamaga Re Sello Lehare setlankana sa dipotso go neelana ka tshedimosetso e maleba ka dikgetse tsa mo porofenseng ya rona. Go didimala ga lefapha ka gang ena go ama pelo, mme mokhuduthamaga o tshwanelwa ke go ntsha dipalopalo tsa porofense ka ga dikgetse tsa petelelo, polao le tshotlakako ya basadi le bana go simolola fela fa lockdown e ne e simolola go tla go fitlha ga jaanong jaana. Mo gare ga dipalopalo tseno go na le kgetse ya petelelo ya ngwana kgatlhano le mokhanselara wa ANC kwa Matlosana Municipality. Go na le kgetse ya mošwa wa dingwaga di le 18 yo o beteletseng tsalae yo o kwa tlase ga dilemo kwa Ikageng, le kgetse ya Tebello Mogwase yo o bolailweng ke mokapelo wa gagwe. Mokhuduthamaga o tshwanelwa ke go netefatsa tirisano mmogo gare ga lefapha la gagwe le lefapha la katlatlelo loago le go tla ka ditsela tse di maleba tsa go thusa le go sireletsa batswa setlhabelo ba tshotlakako ya bong. Mosadi le ngwana mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya tshireletso le pabalesego, mme re le DA re tla tswelela re netefatsa gore puso e diragatsa maikano a yone a molaotheo wa naga mo baaging ba porofense ya Bokone Bophirima.